radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Mu mwaka w'igihumbi 1988 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka ibiri yajyanywe i Burayi afite uburwayi bw'ingingo kubera ko yari afite amaboko magufi. Uwo mwana Bizimana Kamuntu François yahawe ababyeyi bamurera mu Bubiligi. Mushiki we Musabu Uwera Jeannine yaje mu kiganiro agasaro kaburaga mushakisha. Atuye mu karere ka Gicumbi, murenge wa Rushaki, akagari ka Karurama, umudugudu wa Rumuri.
Nabonye cyangwa numvise ko mwashakishirije umwana, hari umwana twabuze ariko nabigiyemo kenshi numa n'abapadiri numa bajya hanze ariko byaranze. Ubwo sinzi umuntu wambwiye icyo kiganiro ahita ambwira amakuru amanadiresi ukuntu nabibasaba, nuko niyo mpamvu rero igeze aha kugira ngo mumfashe.
None umwana wanyu mushakisha mwatandukanye mute?
Umwana wacu dushakisha hari imbere y'intambara.
Yego.
Yabanaga n'ubumuga bw'ingingo, amaboko, umugongo. Nuko bya bindi byo muri Caritas byo muri Kiliziya abazungu baraza baramujyana. Hanyuze imyaka ibiri niba atari itatu intambara iratera.
Abo bazungu bamujyanye se ni bande, bitwa bande?
Ibyo byo kubimenya kuko nanjye nari nyiri umwana, ni nanjye furaya papa. Ubwo ni nanjye wenda ugerageza kugira ngo nshakishe abazungu bamujyanye bo, sinakubwira ngo nabamenya. Ariko ahubwo hari data wacu, ba data wacu bize banafite imirimo, nibo babigiyemo bakamwandikira ariko bakabihisha amakuru. Kwe bakaduha amafoto ngo umuhungu wanyu ariyo. Ndibuka na mama yagiye aho ngaho kwa data wacu bafungura interinete ngo baramubwira ngo dore muhungu wawe, ariko byandi by'abakecuru cyangwa kutiga, natwe itwagize amahirwe yo kwiga, bona ngo natwe tubikurikirane. Bo bakatubwira, bakaduha amafoto ngo dore muhungu wanyu ngo arabasuhuza, ariko tukibaza aradusuhuza se na nyandiko na rimwe twari twigeza tubona dusuhuza. Ahubwo tukamenya ko baduhisha amakuru, nawe bamuhisha amakuru, na nubwo ashobora kuba atazi ko n'ababyeyi bo bariho cyangwa abo bavukana, baduhisha amakuru muri make.
None se ni musaza wawe rero? Yitwa nde?
Yitwa Bizimana Kamuntu. Ariko amakuru baduhaye bo ngabo ba data bacu, iyo ngiyo aho yageze bamwita François, ariko nayo mazina yose Bizimana Kamuntu yamwanditseho. Kuko hari igihe nagiye kwa data wacu mbona urwandiko n'ubundi yandikiranaga nabo, handitseho ayo mazina yombi Bizimana Kamuntu François.
Kuki batabemerera kumenya amakuru ye nimba bo bayazi?
Amakuru ye barayazi, ahubwo ikintu natwe dukeka tukibaza kubera iki bataduha amakuru, kubera iki batanabijyamo kugira ngo umwana agaragare cyangwa amenye ababyeyi be ko bahari. Ikibyinshi inyuma natwe kiratuyobera, ahubwo ibyafasha niba biri bunakunde rwose Imana inabyumve. Nabyirukansemo cyane njya no kwa Musenyeri se mwafashije abandi ko baboneka, twabahamagara ubo ba data bacu bakababwira ngo natwe ngo ntabwo tukivugana nabo, ariko amakuru yose barayazi. Sinzi rero uko bizagenda uwo mwana wacu ngo aboneka, ariko hari ikibyinshi inyuma twe dukeka ko kubera ko tuvuye mu ntambara bavuganaga nabo, urabona tuvuye mu ntambara ibyabaye ibiki, ubukene ibiki, tugakeka ko hari n'icyo baba bamukuraho uwo mwana wacu.
Ariko se nyina aracyariho?
Papa yarapfuye, mama niwe ukiriho. Mama nta makuru afite, ntacyazi atazi, nanjye nakabaye mbizi ariko ntacyazi.
Umuntu w'umuryango wari warashoboye kumenya amakuru ya François Bizimana ni se wabo Wereni Icyo Muhangi. Atuye mu mujyi wa Byumba mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Gisuna, umudugudu wa Ruhashya.
Ntako ntari nageze muri periode yabaga mu muryango wari waramwadopse. icyo gihe hari muri family adoptive baduhaga makuru rimwe mu mwaka
yego
amakuru baduhaga nkayageza kuri mama we n'abarumuna we n'abakuruvi amaze kwiga arengeje imyaka 18 ngo yagiye kwibana no kuvuga yaramaze kuba mid donc ajya kwibana aho yagiriye mu buzima rero bwihariye bwe ntabwo yongeye gutanga makuru kuko nandikiye family adoptive yari yaramwadopse ngo baduha amakuru baravuga ati none ntabwo tukimufite anshaje yagiye kwibana agomba kwitangira amakuru akagira na contact direct n'umuryango we ayo ngayo nabashije kumenya yose narayabahaye ariko haje kuzamo iki kimeze nka conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango
yego
umuryango we ukeka ko wenda hari amakuru tumenya nituyabasangize akiri mu muryango wari waramwadopse amakuru yose narayabahaga rimwe mu mwaka kuko bayamaga za email yoherezaga iyo famiye narazibahaga amafoto yashiraga ku rubuga akayohereza narayabashiraga tukanabiganiraho nkababwira ni hirya y'ibi ngibi nta yandi makuru arenza aya ngaya afite banga kubyumva noneho nyuma avuye muri iyo famiye adoptive niyongera kuduha amakuru nayo twabonaga rimwe mu mwaka arahagarara noneho ndabandikira ese ko noneho nta makuru mukiduha umwana muracyari kumwe nawe atoya yagiye kwibana ni mature enough yagiye kwibana afite uko abaho ubwo n'ubuzima bwe buri prive nta ubwivangamo
agasaro kaburaga kabonetse
twakoze ubushakashatsi ndetse abana bahujwe n'ijwi ry'Amerika barimo Yefura Gasaro Kaburaga Marceline François na Gabi Iyakaremye bombi baba mu Bubiligi baradufashije cyane François Bizimana naramubonye turavugana amubwira ko afite umuryango mu Rwanda harimo n'umubyeyi we kandi bari baramubwiye ko bose bitabye Imana ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga turagenda buhoro dusemura mukurikire mwumve ibyishimo by'umubyeyi ubonye umwana we nyuma y'imyaka 30. Allo?
Yego.
Ni Musabuwera tuvugana?
Musabuwera.
Na mama wawe muri kumwe?
Turi kumwe.
Ndi kumwe na François ari hano kuri telefone arakumva ndabasemurira. François ari hano arakumva mbwira icyo ushaka kumubwira n'icyo umushakira hanyuma mubwire.
Nyuma rero no gushima Imana kubera ko twongeye kumva izi z'umwana wacu twari twararunze ndabishimira Imana.
Niwe mukuru?
Njye mukuru ni uwa gatatu kuri njyewe.
Arabajije ati mfite abavandimwe bangahe mu muryango? Ati bose baraho bameze neza?
Baraho bameze neza.
Et donc le papa il est plus là, il existe plus. Il est plus de ce monde.
Arabajije ati papa wanjye se we aracyariho cyangwa se yitabye Imana?
Papa yarapfuye.
Mais ils sont deux du Rwanda parce que moi j'ai jamais su vraiment où j'étais du Rwanda en fait. On met toujours sur mes cartes d'identité Kigali mais je sais même pas où je suis, le village ou quoi.
Arabajije ati mbese bundi nkomoka hehe ati kuko kundanga muntu yange bandikaho ko nkomoka Kigali ariko si nkomoka kuhe musuzi nkomoka hehe
akomoka umucaho za kisizumba ariko ubundi gicumbi na karere ka gicumbi mu ntara ya majyaruguru mu murenge nitaniga akagari na asaga soma ubu niko byanditse n'ubu niko barije.
D'accord, ok. Oui, c'est ce que j'avais comme information qui ont effectivement.
Arambwiye ngo babwire yuko ubu ngubu afite imyaka 36 akaba yarakuriye mu Bubiligi mu gihugu cyamureze kikamuha uburere bwiza kandi bumushimishije ati kino giye kirashimije cyane kumenya yuko muri aho ngaho ko muri ho ko mumeze neza ati ndyo nifuzaga kubabwira ya tamama kivudre aussi to dire bonjour
oui pas de problème je suis prêt
umuhe telefone amuvugisha muramutse
bonjour
Mungu wanje kamu ariko ma umungu wanje se no ndi kuvugana nawe
en tout cas oui si vos recherches sont bonnes non, apparemment donc oui c'est bien moi
aravuze ati ni jewe koko ati ubushakashatsi bwanyu bwangezeho ati rero ni jewe ndu mugabo myaka 36
ubu tuzamubona gute uwo mwana wanje arashaka se
Oula, non. c'est un conseil.
Aravuze ati ibyo bintu byo gushaka hano mu mubirigi ntabwo tukibikora ati cyakoze hari umuntu tubana mu France akazi twa Melissa ati turi kumwe.
Ariko sa mana, je ni wa ndi kuvugana na none ba ya na bakose ma chafata cyangwa aracyari.
Oui, j'avais une infirmité au bras et j'avais surtout besoin d'une opération au dos. Ati ubu ngubu rero mfasha nabana abantu bakiri batoya kurenga ubumuga bagendana nabwo kugira ngo babukuremo ingufu nkuko nabikoze ati magingwa yafite ibigo bibiri nyobora ibigo by'ubucuruzi ati mfasha nabantu babacuruza nkabahawa ibitekerezo nkabagira inama kugira ngo bashobore kunguka ati rero meze neza rwose ndatekanye Et ta maman voulait savoir aussi si tu envisages d'aller au Rwanda dans les prochains jours. Maman wawe yari yabajije niba hari umugambi waba ufite wo kuzajya mu Rwanda mu minsi iri imbere.
Comme je te l'ai évoqué, moi je mon but n'est pas de faire de mal à personne mais
avuze yuko ubu ngubu yakuranye ibindi bitekerezo ati u Rwanda naruvuyemo mfite imyaka 4 ntabwo nduzi ni igihugu kuri jyewe cy'amahanga ni naruzamo rero nzabanje kurusura nzabanje kureba uko bimeze namwe yuko Perezida Kagame yarwubatse yarugize neza ati nzabanje kureba niba hari icyo narumaramo nanjye kugira ngo nshoremo imari ati ariko nzabanje rwose nk'umuntu umeze nka mukerarugendo ati nabonye hoteli twa Radisson Blue ubwo niyo ngiyo iri hafi ya Convention Center ati rero nzagera rwose meze nk'umuntu w'umukerarugendo ntabwo nzabanje kureba abantu ati birumvikana ubu ngubu nkeneye kubanza gutekereza ku byo munkoreye umunsi ngomba kubitekerezaho ati rero nimba nzaza mu Rwanda mu myaka 2 cyangwa mu myaka 5 ntabwo mbizi igihe nikigera ngo tuzaba tureba
Moi, j'étais le seul à avoir été adopté. En fait, j'ai jamais compris cette histoire de... Enfin, pourquoi on m'a mis à l'adoption, en fait.
Mubyeyi, ni wowe ikibaza, aravuze ati, ntabwo nigeze menya impamvu, jyewe bantanze kugira ngo njye kugererwa I Burayi. Ati, mwantangiye iki?
Twamutanze, nagiye hariya kuri Santarare, ngiye kumuvuza bwa mbere mu gihe. Abantu, abazungu bo kuri Santarare, abapadiri. Fotora maze naye bafotora uko ameze ubwo rero baje kuza baraza banjye basanga iwanjye mu rugo ubwo rero baramufotora bagira iki nubwo barabwira se we ngo nambaherekeze yicaye iwanjye umwanya munini ubwo rero baragiye bavuga ngo bagiye kumujyana I Kigali ngo bari gufata indege bamujyane iyo ngiyo nuko muvuza njyewe ngo ntabwo ndi umusobozi
Ibyo ngibyo byabaye umunsi umwe baje umunsi umwe bamutwara uwo munsi
Bamutwara uwo munsi baje bat cyane wanje kumugoroba bageza saka ku bari bafite amamodoka nuko
baramujyana batarabateguje
oya bari babiteguje ahubwo bandesheje adresse abagira iki batubwiye ngo ntabwo turi mu murere ngo tumushobore mu bira bivugo byari ku mugongo bizaza kumuvuna ngo bimwishe unazo
D'accord, ok, ok, je vois l'histoire. Mais tu peux le remercier hein, parce que ça m'a sauvé la vie. Et je sais que je suis en vie et je marche bien grâce à cette décision. Donc c'est peut-être le plus beau des cadeaux qu'on m'a fait en fait.
Arambwiye ngo nimbabwire yuko ni wowe mubyeyi abwira ngo nimbabwire yuko icyemezo mwafashe cyo kumwohereza kwivuza Iburayi itari cyiza. Ati ndakibashimira kubera ko mwarokoye ubuzima bwanjye. Ati kuba ndiho nkaba nkora nigenga, ati ni ikintu nzakomeza kubaho ntekereza ko ikintu mwakoze icyangiriye akamaro. Ati ndabibashimira.
Ikindi ni uko twamwifurije isandi hirwe na karibu mu Rwanda. Wenda tukazamuwa n'amaso ku maso n'umubyeyi we akiriho, wose Imana ishimwe, naho bigeze n'ibindi tuzabibona nawe
tuzamubona. J'imagine, mais c'est une décision que je dois prendre quand je le sentirai. Mais rien n'empêche que on peut leur donner mon, je sais pas si une connexion internet.
Aravuze ati igitekerezo cyo kuzaza mu Rwanda nzagifata igihe nikigera nzababwira, atari ko ubahe adresse yanjye nkoresha, ubahe telefone zanjye bazampamagare, atishobora no kuzaboherereza amafoto. Ati nabo bavandimwe banjye, niba hari ushaka kumvugisha, niba hari ushaka hari ugize icyo akenera, ati namufasha. Ati ndi umuntu uzi kwirwanaho, mfite abantu benshi tuziranye hirya no hino. Ati nzabafasha uko nshoboye nk'umuryango.
Mais merci beaucoup en tout cas pour votre initiative et n'hésitez pas
ijambo avuze bwa nyuma ravuze ati birumvikana muri kano kanya sinzi ukuntu navuga uko ibintu byakiriye, sinavuga ko ntishimye, sinavuga ko nishimye. Ati kubera yuko iyo nza kuba mfite iyo mbimenya mfite imyaka 8, ati birumvikana ko nari kubyakira ku buryo butandukanye. Ati ubungubu ndi umugabo mukuru w'imyaka 36, mfite abakozi nkoresha. Ati ndetse n'umwaka utaha ndashaka kuziyandikisha nkazaba umudepite ku rwego rw'Uburayi. Ati rero ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge ngo nakora iki, ati ubuzima bwanjye buri hano. Ati ngo rero birumvikana ko ngomba kubitwara buhoro. Ati ndaza no kubiganiraho n'umufasha wanjye mbimubwire. Ati ubwo rero bizagenda biza buhoro buhoro. Ati umukungu ko bikwiye ko kwakirwa. Ariko yari yanatangiye ashimira cyane Ijwi rya Amerika avuga ati ndabashimira kuba mwarakoze kino gikorwa cyo kuduhuza. Ati cyane cyane yuko bari barambwiye yuko ababyeyi banjye batakiriho. Ati kuba rero menye yuko muriho mukaba muri amahoro nicyo cyangombwa kuri jyewe no kuri mwebwe. Ndagushimiye cyane Musabwe da Penina waje hano mu kiganiro Ijwi rya Amerika ushaka umuvandimwe wawe François Bizimana Servilien Kamuntu, ukaba umubonye nyuma y'igihe gito cyane. Nshimire n'umubyeyi wawe wemeye kuza mu kiganiro kugira ngo ahure n'umuhungu we. Nshimire na musaza wawe cy'umuhangi nawe waduhaye amakuru yatumye dushobora kumugeraho. Nongeye kubashimira mwese mwadufashe kugira ngo kino gikorwa gitungane. Iri n'ijwi rya Amerika y'ikiganiro Agasaro Kabura Gamahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe rero muzakabona.
Umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana yaje mu kiganiro Agasaro Kabura gashakisha umuryango. Ikigaragara nuko yavukiye muri komine Rukara hahoze ari muri prefecture ya Kigungo, ubu ni mu burasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankubana ashobora no kuba ari nyirakuru ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko cyashyizweho umukono na Minisitiri Jean Mpambara wakiraga amafaranga ya komine n'inkuranyije Jean Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Faransa aturutse mu kigo cy'imfubyi Kimasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo wari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda ahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye I Rukara waba yarakoze muri centre nutritionnel ikigo mbonezamirire cy'I Rukara cyangwa se wakoze mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka wibuka umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika agasaro ka Buraga
agasaro ka Buraga
mu ntangiriro z'uku kwezi umwana w'umukobwa yaje mu kiganiro agasaro ka Buraga ashaka ababyeyi bamureze kugira ngo azabambike ikamba ribakwiye mu kanya turabahuza ariko tubanze tujye muri Congo Brazzaville ndakira Petro Celestine Mazimpaka umaze imyaka hafi 20 ataza amakuru ya murumuna we
shaka mujyambere Simioni
yego mwatandukanye ryari
batandukanye muri 96 mujya makambi ya mbere ya senyutse
icyo gihe mwari muyihe nkambi
twaturi mu nkambi ya Kashusha
hanyuma mujya mbere we anyurukwe nawe unyurukwawe
nanjye nyurukwanye
ikuva icyo gihe ntabwo mwongeye kuvugana
twaje kongera kuvugana mu 2007 ubwo yarasubiye mu Rwanda
yego
yaje kongera kusohoka mu Rwanda mu 2009 yerekeza mu Bugande aha vigeze mu Bugande nabwo byaje sinzi uko byaje kumugekera nyuma noneho njya kumwumva muri Kenya mu nkambi yambwiraga ko yerekera nko ku mupaka wa Sudani
yego
iyo nkambi ikaba ngo yayibonagamo n'abasomali ubwo kuva icyo gihe kordone yari yampaye twavuganiragaho naje kuzigerageza nyuma rwose ntabwo zongeye gucamo
iyo nkambi igomba kuba ari nkambi ya Kakuma niyo nkambi nini cyane iri muri ako karere none se ntabwo kuva yagira mu nkambi ya Kakuma ntabwo mwongeye kushobora kuvugana
kuva yagira mu iyo nkambi ya Kakuma amakuru ya mayambwiraga ko yigeze kugira ikibazo bwo kujya mu ivugabutumwa I Nairobi hamwe ngo bagakora impanuka akaza kujya kwa muganga nyuma rero naje kujya ngerageza kujya muhamagara ko iyo nimero yari yampaye ibicemo kubera nanjye ko ndahantu bona yerekeranye n'imatumanaho binago yabitworoheye urumva ni mu byaro ndagerageje n'uburyo namushakisha rwose ntago byashobotse ntago nabonye umuntu wafashe kugira ngo iyo nkambi ya Kakuma yari yampaye madresse nko kuri kubivuga wenda ngo nongere kuba nabona nk'umuntu yirimo kwangambwira amakuru
abo bantu bajyanye mu ivugabutumwa I Nairobi mbere yuko bakora impanuka uzi kiriza basengeragamo ni iyihe izina rya yurarije
umwana ni umwana wo matore y'abadivantise umunsi wa 7 yavugaga ko nyine bari boruganije iryo muri bwa butumwa bari bagiye
bavuye Kakuma bajya I Nairobi kuvuga ubutumwa
bavuye Kakuma berekeye I Nairobi
kuko nta muntu numwe wo muri iryo dini ry'abadivantise w'umunsi wa 7 wigeze aguha amakuru ye ngo akubwire niba kiri amahoro niba aravuye mu bitaro nta washoboye kuvugana nawe
nta muntu rwose wongeye kumpa amakuru Venuste na n'ubu ntayo
ntabwo hazabura umunyarwanda uri na Nairobi cyangwa se uri naho ngaho ikakumuzumva ijwi rya Amerika ngo amenye Simeone mujyambere mbese maze impaka wambwiraga ko muri 97 yasubiye mu Rwanda mwari mutuye he mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari dutuye mu karere ka Butare prefecture ya Butare muri commune Muyira
hari abandi bavandimwe ufite bari muri ako gace ubu ngubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda hari abandi bavandimwe uhafite ababyeyi umuryango se bahari
umuvandimwe wigeze kumvugisha ngeze mu buhungiro ni uwitwa Ngendahimana Isumayire
yego
yambwiraga ko yakoreraga imirimo I Butare n'abitwe Kigali mu mugi bo abandi rero ntabwo nongeye kongera kujya mbona amakuru y'ose hari uburyo twagiye duhunga ibyo bituma rimwe na rimwe imiryango idafite muwe idatubwira kugira ngo umushe kugirana uburyo bwo kuvugana n'abana
yego
icyo kibazo narakigize cyane
kutabasha kuvugana kubera itumanaho kutagira za telefone zigezweho kugira ngo mushobore kuvugana ibyo birumvikana ko ariko se niba hari abo wibuka bakumva muri kano kanya kugira ngo bamenye amakuru yawe nabo bazatunyireho kugira ngo bakugezeho amakuru yabo uretse uwo Ngendahimana Ismael na Mujyambere Simeon ushakisha nta bandi bavandimwe bawe bari hirya no hino mu Rwanda cyangwa se bari na hariya ibutare Astrida
tufite abavandimwe dufite abavandimwe dufite umuryango wa data wacu yitwa Ezekiyashi twafite abana umwana w'umuhungu twanganaga twakuranye witwa Gatezimana Desire abashiki be bitwaga ba Mariamu twadufite imiryango yindi yari yitwa Kumuyange bitwaga ba Shunguyinka Jerome Shunguyinka Jerome ndumva yarize muri Ecole de Lettres Rishave aza kuharangiriza ngo namusize nawe mu Rwanda mbese twari dufite imiryango yagutse Venuste nzakomeza kujya mbaganiriza
yego
kugira ngo tujye tugenda duhana amakuru n'ibivundira
rwose hano ku ijwi ry'Amerika dushimishwa no kubaha ijambo dushimishwa no guha ijambo abatarifite dushimishwa no guhuza imiryango ubwo rero igihe cyose mwadukenerera mukaduhamagara ndizera yuko kandi asaba cyane kugira ngo murumuna wawe Mujyambere Simeoni abe akira amahoro ndasaba cyane kugira ngo niba ngombwa be yatakiri mu nkambi ya kumari nk'i Nairobi cyangwa se mu wundi mugi cyangwa mu kindi gihugu afite n'icyakora akazumva kumushaka niba kumva muri kano kanya ndabizura avuga uti murumuna wanjye ndagushaka ariko ari cyo ushaka kumubwira kimubwire ufite umuntu utumwe nkunda gutanga umuntu utumwe wowe uruwi Brazzaville n'uje mu kibwambiro uje mu kiganiro
ufasha abantu benshi
yego
murumuna wanjye cyo namubwira nuko Imana icyo yageneye umuntu byanze bikunze ava ku isaruka kibonye kandi uko Imana yadusheje ku isi igashaka ko tuyibaho namusabira kugira ngo azaje ayisunga cyane kugira ngo niba ngombwa tuzongere kubonana numva nayo magambo nibwo butumwa namuha kwishyira uko Imana cyane kuyanategereza amasezerano yayo
n'ubutumwa bwiza rwose kandi ndahamya nkomeje yuko Imana yumva amasengesho yawe mazimpaka Petro Celestine ndagushimiye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika umbwiye ko naho ngahe Brazzaville mukunda kumva ijwi ry'Amerika
nkunda kugukurikira cyane nagiye numva abantu fasha bakunda kugusabira n'umugisha ku Mana nanjye nkaba nawe kwifuriza Venuste
urakoze cyane nanjye nkwifurije amahoro y'Imana ngaho rero ukomere tuzongera tuvugane bishobotse nguhuza na murumuna wawe Mujyambere Simeon ushobora kuba uri muri Kenya namwe mukomere
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe rero
mu ntangiriro z'uku kwezi nakiriye umwana washyizwe mu kigo cy'impfubyi ikabwayi ari uruhinja ababyeyi be bamaze kwicwa muri 1994 hari ababyeyi bahamukuye baramurera baramukunda baje gutandukana ariko Uwizerwa Beatrice akomeza kubashaka tuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Mukarange akagari ka Nyagatovu mudugudu wa Gatagara dore uko yavugaga icyo bashakira
ndiri gihe ndashaka umugabo nkora ubukwe nshaka umuntu umbera umubyeyi ndamubura narindi umwana mbese ubayeho nigunze nshaka umuntu washyigikira ndamubura ndavuga ati ariko naribi abana twiganye nibo bamperekeje inzu nshuti nari mfite ababyeyi banjye mu by'ukuri numvaga na nitana kina ni baba bashaje mu byukuri babaye bariho abo niba nitaga ababyeyi n'ubu barashaje babaye bakiriho ni ukuvuga ngo nawe nihora nishinje nkavuga ati koko abantu bahuye muri hoteli na nk'uko aribo bantu bambereye ababyeyi no kurusha famiye nabashije kumenya ko ntacyo yamariye ahubwo ikaba kuko naje nsanga imitungo yanjye barayiriye bigira naho tujya mu manza ngira Imana Leta y'u Rwanda impereza abavoka baramburanira bimwe ndabitsindira ibindi ndabibura kubera bakambwira ati n'ukubona kukwicana bazakwica ndabireka maze kubireka rero ariko na n'isaha morano gisika mvuga ati famiye yanjye ikiriho ese ko niba itanariho ariko wenda bafite barumuna abo sinari mbazi gusa mu bigaragara ashobora kuba nabo bari abapapa nabo mama bashobora kuba barahuye n'ibyago bya jenoside kuko bari baraje muri hoteli barankunda baravuga ati tuguma kugufata ariko narinze mpamvu icyo gihe ntarabona hari ufamiye yabo iza kubasura gusa najyaga numva bavuga ngo bafite ngo iwabo w'umugabo ngo yavukaga i Butare numva umugore nawe numva ngo ni za Butare cyangwa numva ni hafi wenda za Ruhango mu mujyi mu by'ukuri nta makuru afatika ya famiye zabo zizi nari
none se Uwizerwa abo babyeyi ushaka uribuka amazina yabo
yego ariko ndibuka rimwe rimwe buri mubyeyi
yego papa wawe yitwaga nde uwo mupapa mwiza wakureze yitwaga nde
yitwaga Harinzi Intwari
naho mama wawe yitwaga nde uwo wakureze mwiza
yitwaga Veredia
dusubire ku babyeyi bakuvanye muri Orphelin Kabgayi bakakurera uwo ni Harinzi Intwari na Verediana ushakisha muri kano kanya muri kino kiganiro agasaro ka Buraga nsabe abatuye mu Ruhango bose abatuye Intongwe bashobora kuba bazi umusaza witwa Harinzi Intwari n'umufasha we Verediana nta ndi zina tuzi badize umwana witwa Uwizerwa Beatrice yuko badufasha kugira ngo abo babyeyi beza tubabone tubahuze n'umwana bareze umwana bavanye muri Orphelin Kabgayi ntabwo bitinda aho muri hose aho ngaho mu Ruhango muhanahane amakuru mudufashe guhoza uyu mwana Uwizerwa Beatrice abo babyeyi bawe muri kano kanya ubu iki kiganiro gitambuka bashobora kuba bari ku maradiyo bumva ijwi rya Amerika bakumva babwire ijambo rikuri ku mutima wagumanye ubibutse n'ukuntu wababuze kugira ngo bahakubere igihe washyingirwaga ariko reka mbikurekere n'ubyivugira babwire ijambo ryakuzinduye uyu munsi n'icyo bashakira
babyeyi beza nkukunda bakunda Imana ifashe mwe mukiriho ariko mfite icyizere kandi mfite icyizere ko muriho aho muri mwakoze igikorwa cy'urukundo mwamitsemo mu bana bose babaga muri Orphelin mvuga ngo ko mu nzira mutarambyayi mbere ababyeyi na n'icyaha ku mutima numva muri ababyeyi banjye aho byinshi mwankoreye barihanganaga mukanshakira n'ibyo nkanywa neza mukamfata neza mwaramwishirije nankoreye byinshi n'ubundi numva mama wanjye na papa wanjye yari kunkorera byabaye ngombwa rero ko mbambika ikamba rya kigeyi ndabaguru birambabaza na n'icyaha murabi kigongo k'umutima muranagahinda ko ndababona ko nabafite afite imana yo mu ijuru ndabizi izaduhuza ndabakunda cyane kuva muri iyo myaka mwandeze uturuka mu myaka abanza igera muri itanu cyangwa itandatu kugeza ku myaka icyenda yose narabakunda kandi cyane abakunda cyane ni ukuri aho muri niba muri kunyumva mumfashe mwumve ko turi kumwe ku mutima ndabakunda se mbifuza ni ukubabona nzajya ndabashimira nanjye nkabereka urukundo rw'umwana wanyu mwambere ababyeyi b'indashyikirwa ndabakunda cyane ndabakunda kugeza Yesu ndabasenda cyabakunda niyo byanywe batatu ko tudahura muri ubu buzima n'ahandi ni ijuru ndabizi tuzijyana kandi ndashimiye n'imana itagiye bamena umugisha ndabakunda cyane na famiye zanyu muturukamo ndamugize mukizifite abo mwana ubugifite bose ubwo ndabakunda rwose bumve ko umwana umwuzukuru wabo cyangwa umwana wabo ntihari kandi mbashimira igikorwa mwankoreye guturuka nyuma guturuka icyenda kane kugeza 2022 ndabakunda cyane
Uwizerwa Beatrice komera urwo rukundo urugumane uruhorane ndizera yuko ababyeyi bawe handi ntwari na Verediana bakumvise ndasaba cyane kugira ngo uzahure nabo vuba kandi tuzabigufasha mu nkuko bisanzwe ngaho rero ndagushimiye cyane kandi ndagukomeza nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe murakoze Imana igiraho umugisha n'ukuri muri ababyeyi beza ni byinshi mudukorera nagiye numva ibiganiro byanyu bikanyubaka ni ukuri Imana igibaho umugisha pe muri dashyikirwa muri ababyeyi bungirije Imana ni ukuri murakoze cyane akazi mukora Imana igikabanira n'umugisha n'amahirwe mu byo mukora muri byose kuko muhuza imiryango yaburanye mugafasha abana bakomeretse mugafasha ababyeyi bakomeretse ni ukuri muri dashyikirwa Imana ibaho umugisha
urakoze cyane Ganiro kimaze gutambuka umwe mu bambasaderi b'ijwi rya Amerika Jean-Pierre Nicolas utuye mu gihugu cya Finland yaraduhamagaye adufasha gushakira Uwizerwa ababyeyi bamureze aribo hari ndi ntwari na Verediana Nyirahategeka Imana dore uko bakiriye amagambo y'umwana wabo
Ndacyumvise mvane ndacyumvise rwose uvaga indangange kandi se uwo mwana marere arize natwe turimo kuyarira
uwo mwana mwamumenye nimwe bwo mwamureze
Kwamumenye ubwo nari ndimo ndeba n'udufoto twe
yego
ndadufite rwose ndamwibuka cyane Uwizeye Imana wacu turamuzi
kuva baza bakamutwara mwamureraga mumukunda mukamishiriza mu mwaramukize mu ishuri birumvikana byabaye ikintu gikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwamukundaga mwaramureze kuva ari uruhinja kuba baramutwaye mwabifashe mute nk'ababyeyi
rwose reka nkubwize ukuri byaratubabaje cyane cyane dore ko banamutwara ntabwo nyine nari ntabwo twari turi kumwe
yego
ubwo yavuye mu murima avuye guhinga aho ahinguriye asanga umwana bamujyanye amarira yarize nk'iminsi nk'itatu sinabona uko njya kubwira njyewe burya bakaba hari ntabwo bapfa kugaragaza amarira ariko twateze agahinda rwose gakomeye
birumvikana no mu magambo y'umwana aravuga ati nibo babyeyi nari nzi nibo babyeyi bandeze kandi nagiye mu muryango nitaga uwanjye nawe mpagirira ibibazo nawe ndabashaka ndababura ariko cyane cyane ikintu numvise mu magambo ye nk'uko bivuga urukundo mwamuhaye uwo mubyeyi yita mama Verediana nawe ndaza kumuvugisha mu kanya yita mama avuga ati bambereye ababyeyi umubyeyi ndabashuhuje cyane mukomere mbazaniye inkuru nziza y'umwana wanyu mukanya ndamuhamagara kugira ngo mubahe muvugane wayambwiraga ko washohoza ikivuye guhinga ugasanga umwana bamutwaye nk'umubyeyi wareze umwana ari uruhinja kuba baragutwariye umwana batanakubwiye batagutegereje ngo umusezereho wabibyakiriye ute
namaze ukwezi kose nta nabasha kurya agahinda karanyishe nkatekereza Uwizeye nkababara nkihangana nyine ariko byarambabaje cyane kuko ntabwo byashimishije
umwumvise aho umwana avuga ati icyambabaje cyane nuko ntashoboye kumenya amakuru yabo nashakaga kujyayo bakambuza atari ku gihe cyarageze ngiye gushinga urugo igihe nagombaga kwambika ababyeyi ikamba ryabo ngo ndibahe bampagararire kubera ko nta babyeyi nari mfite ndababura ati icyo ni ikintu na n'ubu ngubu kikinkomereye cyane kuba mutari muhagaze iruhande rwa Uwizerwa mwareze nabyo nk'ubu nibwo mubimenya yuko yashatse araza kubibwirira ariko se byo nabyo kwa mubimenye bigomba kuba bibakoza ahantu nk'ababyeyi hari ndi ntwari wowe ni wowe ari kwakira inkwano ni wowe wari kubwirwa amajambo ni wowe ari kwambikwa ingofero ya kibyeyi ugahabwa inkoni n'inkuyo kuba ibyo ngibyo bitarabaye ku mwana wareze ari uruhinja byo ubifata ute umbwire nk'umubyeyi ariko ndashyira imbere cyane urukundo kubera ko kuri jye rusumba byose
kuko ndo umukirisa nk'uko bivuze kandi rwose urukundo narugeze na mbere hose abo bana tujya kubazana twari abashakaga twari tubakunze ndetse rwose impamvu nanabatanze nyina wabo adahari mu rugo byari byaratewe n'amasezerano basinyishije bavuga ko imiryango yabo niramuka ibonetse nzabatanga abana nta mananiza niyo mpamvu rero nabarekuye nyina adahari yaraje ndabimubwira ariko ibyo ngibyo byatubabaje kuko twumvaga nyina ari nko kugushishano ari ukugusha ibara kubona abana twareze tuze ngo tuzabashyira mu mashuri bige bakure tuba umukobwa tumushyingire yari kumwe n'umuhungu niba ari musaza we witwaga Ndahayo rwose byaratubabaje wongere ngo byaratubabaje kugeza na magingo n'uyu ngeze gutekereza kujya ishyogwe aho twakuye ngo mbonane na Karitasi ariko abakozi baho bari bahari dusanga simbazi urumva agahinda kari kenshi nk'uko umwana wacu ababaye natwe byaratubabaje pe
ariko se noneho ubu ngubu kuba yaje hano mu kiganiro agasaro kabura gati nimumfashe mbona abo babyeyi mbumvishije amagambo ye ikiganiro muracyumvise kuba umwana mwareze nyuma y'imyaka ingana gutya 21 ahaguruka akavuga ati ntabwo nzicara ngo ntekane ntabonye aba babyeyi mwebwe ubu ngubu mu mutima wanyu mumeze gute Verediana umukecuru umubyeyi urumva umeze ute kiramutse n'ubundi
ndanezerewe kandi ndishimye
noneho rero gumaho ngaho kuri telefone reka nsabe bamumpamagarire hanyuma nibamumpa nawe bino byishimo tubisangire muri kano kanya guma kuri telefone reka ndebe ko namubona alo Oui, Beatrice amakuru yawe?
Ni meza.
Urakoze cyane nkuko rero wari wabyifuje mu kiganiro gasoro kaburaga cyo kurike cyumwe ruvuga utinshakira ababyeyi bawe ndababonye mbafite hano kuri telefone reka mpere ku babyeyi nibo nke inde ya bukuru bagusuhuze bifuje kukubona ari umubyeyi wawe umumama wawe n'umupapa wawe bari kumwe rwose babyeyi umwana wanyu nguyu mwana dore ababyeyi bawe hari nzi ntware umukobwa wawe nguyu
karame muraho neza papa mwiza
Nukuri murakoze cyane Imana irakoze Imana ihabwe icyubahiro nari nagize agahinda baba wa mubyeyi waje kudutwara mu rugo yaradutwaye nyuma nza kumubwira ati se wamaye adresse z'ahantu twabaga arazinyima bambere abana babi kandi byitwa ngo nawo kwa papa turababara nge na James turababara cyane pe ariko nyine ngiye cyane cyane nkakomeza gushishikara abana twiganaga secondaire nkirwa mbabaza niba mu ruhango bahazi uwo mbaje wese akamenya wenda mu mujyi ariko ahandi nahamenye nuko nza kugiraho agahinda karanyica ndihangana ndavuga ati ariko Imana yo mwijirira bizi byanga bikonda tuzabonana nahoraga numva mfite icyizere mu mutima wanjye ko nzababona Muraho neza mama.
Yego maho cyane.
Yego turaho tumeze neza.
None turacyanyibuka mwana wa.
Yego ndacyabibuka n'ukuri pe mwambera ababyeyi beza. Nahoraga ndakana gakora amafuta ariko mukankunda umva na baba haraho mu mama waje kudutwara aho ngaho yambereye umwana mubi nka kadresse ngo ngaruke mbashaka yarazinyima ariko nkomeza gukura mfite igishyika ndavuga ngo byanga bikunda nzabashakisha mbabone ariko rwose ndacyabibuka umutima ndumva nkibibuka wenda ariko ntago mwahindutse ndabizi
turacyari babanze
nukuri pe mutima mwimwagiraga imitima myiza umwari ababyeyi beza kandi nukuri imana nahoraga mbasabira umugisha imana ikomeze bamera umugisha nageze igihe nkora n'ubukwe ndabashakisha ndababura ariko ngeraho ndavuga ati imana nta kundi ubwo niko wabishatse ariko ndavuga nahoraga mbwira n'umugabo ati rwose hari n'uguzi ko ndi imfubyi ariko hari ababyeyi nyifite bakiriho hari ababyeyi bakiriho rwose ndacyabakeneye
uwizerwa icyo wasabye ndagishohoje wasabye kugushakira ababyeyi ndabikoze babyeyi beza mwambwiye yuko namwe mwari mumaze imyaka yose 20 numwe umwana wanyu mumushaka nagira ngo nkubwire cyane cyane wowe uwizerwa uzi neza ko bakujyanye mama wawe yagiye guhinga dahari akugahinda kamaranye igihe kirekire warambwiye uti icyabanyereka ngo nzabambike ikamba ry'ababyeyi ubwo rero iryo kamba witeguye kurijyana intungwe uzajya kubareba uzaribaha vuba bivugira hano kukiganira gaserukaburaga
nzaribaha rwose umutima wanjye ukeye nzashaka n'abavandimwe imfubyi twareranywe zose nanizo nita abavandimwe banjye mbabwire bamerekeze bashagare umugabo wanjye agiye kunywa buri muntu aha inkwano rwose babyeyi banjye muka data nageze muri za famiye baje kunwara mbona muka data ntigeze ambera umubyeyi nkuko mwambereye ababyeyi nawe aracyariho ariko naramubwiye ati nzarinda mfanye umugayo ariko wenda imana izamu mutima mumubabarire ariko mwebwe muri ababyeyi banjye kuko naje kumenya makuru menye yuko mama na papa bapfuye batakiriho ariko ndavuga ati nubwo menye makuru ko batakiriho ariko mfite abandi babyeyi ku mutima baje bakanshaka muri Orfena bakankunda bakankundirana n'umuvandimwe wanjye mbese nahoraga mbizirikana nigeze no kubwira musaza wanjye nawe yaje kwiga aho ngaho yigaga mu burasirazuba nkajya mubwira ati ariko ko wigana n'abana biyo ngo nta kuntu wakwihangana ukajya ubaririza wenda abana mwigana ko bamenya amakuru ya wenda y'abantu bo mu ruhango akambwira ati ndabaririza nkabibura nkamubwira ati ariko njye ntago nicaye uko biri kose ubwo naje kugera nanjye mu burasirazuba nza kuhicara numva ikiganiro agasaro kabuze ndagikurikira nkigera ndi mu nzu mbwira umutware ati ariko rero numvishije ikiganiro agasaro kabuze numva ni ikiganiro ano gihuze imiryango yaburanye nge ndumva byanga bimwega nanjye nazatanga igitekerezo rwose nanjye nkakwereka ababyeyi banjye nanjye ukabashimisha nk'uko nanjye nshimisha umuryango wawe arambwira ati nta kibazo rwose niba wabonye ko bishoboka niba wumvishije yuko bafasha abantu bakabona babo nanjye nubabona nzagushyigikira kandi nzaguhagararira tunabasure nawe mbese ugire umuryango nahoraga mfite ipfunwe twagira n'ahantu habaye ibirori bakambwira nkavuga ati se bari abarambwira iki bo bafite ba mama wabo bafite ba papa wabo naho njye nkambwira ati naho njye ibirori witwa wijyaneyo ndasigara mu rugo nsigana abana rwose babyeyi beza nanjye ubu najya mbabwira ko nabaye umuntu mukuru nubwo imitima mutima yacu ibyo yarasubiye inyuma tukomeza kuba abana kubera guhangayika kubera ibibazo twagiye duhura nabyo ariko turishima tukishima ariko tukagiye tukumva ko dufite ibikomere by'uko twabuze ababyeyi bacu nkaho cyane muri cyane nkamwe mama mwaratubaye hafi cyane ubu nanjye mfite abana babiri umukuru afite imyaka 9 umuto yafite agiye umwaka n'igice agiye kuzuza 2 ubwo rero ndashaka kuza kubereka nanjye abuzukuru banjye noneho na abuzukuru banyu aribo bana banjye mukababera mbese abanyogokuru na basogokuru nanjye nkabwira abana banjye ati bana banjye ngaba ababyeyi banjye nibo mugomba kujya muza mugakina mu mbuga kwa nyogokuru nanjye nkicara mvuga ko mfite papa na mama nkumva ko ubu ngubu n'abari bazi ko ndi imfubyi ndetse mbabwira ko nabonye ababyeyi
babyeyi uyu mwana muramubwira iki namwe nimufata akanya mu musubize kuri ayo magambo meza ababwiye
urakoze mwana wanjye bose utumaze umubabaro utumaze agahinda uziko nabujya twakoreraga ariko n'abana dufite na n'ubu ngubu nuko turi nuko tubayeho ariko umutima wacu wabatekerezagaho umwendi we na ndahayo tutabashakije umutima wacu mu masengesho none tuzamuye amaboko hejuru dushima imana kuko tubashije kubabona rwose mu kanya nari ndimo ndego dufoto twanyu ariko agahinda ubungubu ni kenshi n'ibindi n'ibyo kurya byatunaniye ni ukuri kubera amarira y'ibyishimo mbega turayafite mukomere bana bacu kandi muhabwe imigisha n'iyo mu ijuru natwe turabasabira umunsi nijoro kandi amaso ku maso rwose twizeye ko tuzatinda tukahobona tutaranapfa
oya nta gutinda imukanya ubungubu iki kiganiro kirangiye umwana ndahita muha telefone yanyu kugira ngo abahamagare muganire mu gikari mushirane rukumbuzi muvugane igihe muzahurira hano kwa rikwijwi ry'Amerika nagira ngo nongere mbashimire impere kuri wowe uwizerwa waje mu kiganiro gasaro kaburaga kuri ry'Amerika utwizeye uvuga uti ni mumfashe kandi kuko numufasha wawe yari yabikwemereye ariko ndagira ngo ngushimire by'umwihariko wowe mubyeyi Verediana n'umutware wawe harinda intwari urwo rukundo mwagize ndabashimira kubera yuko izo mpfubyi mwafashe mu kazirera mu kazi kundana n'umukamuvuga muti muri abana bacu nimugaruke mu ruhongore mwarereye Rwanda mwarereye Imana ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima mwese rero kuba mwaje mu kiganiro gasero kaburaga mbaragije nyagasani ndabashimiye kandi muhorane Imana
n'ukuri namwe murakoze cyane nawe uri umupapa mwiza wabashije kuduhuza kuba warabashije kudushakira umuryango twaba tubonye n'ukuri Imana iguha umugisha nabo mukora mwese Imana ibaha umugisha muri ababyeyi beza mutima mugira ni mwiza mukora igikorwa cy'urukundo kandi n'ukuri buri wese yakwishimira n'ukuri Imana igikomeza ibaha umugisha mu byo mukora byose ubwo tuzongera kwishima neza twongeye guhura nawe babyeyi turi kumwe twese tudushimire Imana turi kumwe hamwe nge sinzi icyo naguhemba
uzansabire gusa uzajye unsabire
ndagusabira umugisha cyane kuko aba nabihaye Imana ndaye nawe bashyizemo byarabananiye bakambwira ati rwose ibyo bintu ubundi nabishakira iki bakanyereka ko nta sano rihari aho nahoraga mvuga ko ineza bankoreye byanga bimwega nanjye ngomba kubashaka
Agasaro kaburaga
turangize dushaka makuru y'umwana w'umukobwa wavuye mu rugo iwabo ahitwa Inyakizu ni mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda ni hafi ya paruwasi ya Cyahinda ndetse na Nyumba na Nyakibanda yari afite imyaka 15 aragenda ntiyagaruka twizeye Imana Jean mubyara we atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Ruhando umudugudu wa Kamabuye niwe umurangisha
nari ndi kurangisha umwana twabuze w'umukobwa yabuze hagati ya 1992
uwo mwana w'umukobwa uramurangisha mupfa niki yitwa nde
ubwo navuga ko ari mubyara wanjye kuko mama we azanywe na papa wanjye nditwa Nyiraneza
uramurangisha yavuye mu rugo ajya he mwatandukanye mute
ntabwo tuzi ukuntu yagiye twebwe nyine yavuye mu rugo agenda agiye n'ishwije tumenya anaherereye ntituzi nimba ariho ntituzi nimba yarapfuye n'ukurangisha nyine tukugira ngo tumenye yenda nimba yabakiriho
yavuye mu rugo ryari
hagati ya 1992
mwari mutuye he
mu murenge wa Gishamvu akarere kawo ya mbere yari Nyakizu ubu ngubu isigaye ari umurenge wa Gishamvu mu karere ka Huye
se na nyina bitwa nde
ise yitwa Karemi Jabo Jean
naho nyina
yitwa Marita
bombi baracyariho
yego
uwo mwana yavuye mu rugo afite imyaka ingahe
bavuga ko yari afite 15
bavugaga nibyo bakubwiye we ntabwo muzi
ugewe muzi ndi mutoya cyane ariko amakuru bampaye nyine kugira ngo mbashe kubikurikirana yari afite 15
bakubwiye ko yavuye mu rugo ajya hehe hari umuntu aragiye gusura yagiye agana he
ntabwo bazame yagiye nawe
umwana w'umukobwa w'imyaka 15 ava mu rugo akagenda ababyeyi be bataza aho agiye hagashira imyaka batazi aho
yagiye abashitse nyine ntabwo bazanaherereye bararangishije nyine baramubura
bararangishije bitabaje radio Rwanda ngo barangishe babaze bumve niba uwo muntu yaboneka barangishije banyuze kuzihe nzego
mbere urabizi ko hari amaposita niyo bakoresheje nta muntu wigeze abaha amakuru bandikaga nyine bashyira ku maposita yenda ko hari umuntu waba umuzi iposita nayo ikagenda yajyana ahantu hose ariko nta muntu wigeze ugira icyo ababwira ku makuru ye
ubungubu Nyiraneza wamukwereka nubwo bwose yakuze wamumenya
abo namumenye
muri iyi myaka yose umaze i Kigali ujya ugenda ushishoza avuga uti na Nyiraneza twahura
nako nagira rwose ubungubu ndamutse mubonye namumenye nta kibazo
uko bamukubwiye yabyirutse ari umwana ushaka kwigenga ushaka kutaba mu rugo bakubwiye ko yabyirutse ate
ya uko babembye bambwiye ko adashobotse bambwiye ko uko mbega yahoraga ashaka kugenda ntiyashakaga kuguma hamwe ngo agumane n'ababyeyi yaraho nimenye yahoraga ari ashaka kugenda yari afite akaguru karekare niko nabivuga kuko yahoraga ashaka kugenda muri bene wabo ugasanga muri make ntabwo yashaka kwicara hamwe
abana bavuye iwabo bakahungira mu mujyi aho ngaho i Kigali abenshi ba ubashatse basanga mu kahe gace bahurira he bakunda gutaramira he bagorobereza he
muri Kigali buri muntu wese aba ari muziwe ntabwo apfa kumenya ngo arahangaha kuko kereka iyo bahuye bakamenyana mbega bakibwirana niho bamenyana gusa bakamenya ahantu bazahurira ariko ntabwo yava mu ntara ngo ahita abonana na mwene wabo cyangwa se n'umuturanyi ngo ahita amumenya
niba Nyiraneza kumva muri kano kanya twizeye imana niba kumva wambwiye ko ari mubyara wawe mumaze imyaka myinshi mutabonana uri hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga waje kumushakisha ariko se niki ufite ku mutima ushaka kumubwira yenda cyamugarura mu rugo nimba yari umwana ugira ubukaka ariko ubukaka butari bwiza cyane akunda kwigendera yenda abu yarakuze akaba yakumva none akagaruka mu rugo niki ushaka kumubwira cyamuhumuriza cyatuma yisubiraho
icyo navuga cyo nuko abavandimwe biwe ababyeyi biwe tumukumbuye kandi tunamukeneye muri make turamushaka turanamukumbuye akisanga mu bandi bana yasize mbega turashaka ko yagaruka mu rugo turamukumbuye mbega urumva ko uko twabuze umuntu ntabwo tuzanahari tumubonye nyine byadushimishana cyane
birumvikana byo byishimo mubitegereje ndizera yuko yumvise iyi mpuruza yanyu akamenya ko umushaka ngaho rero twizeye imana ndagushimye kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
ganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye mwese kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamba cyo ku muntu mushakisha ni 00120273461 nongere nyisubiremo 00120273461 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
diaspora bavugana kwijwi rya America agasaro